SBS Radio.
O le aso lua o le vai aso na te nei, na wha ailonga i nai le Safer Internet Day. O se aso e wha atāua i nai le wha aonga i na o fiso o ta inga te le vavave wha aona pō nei, po le social media i awala saonga le mū, ma tausisi a i le file mū. E matua tele aonga o le upenga ta wha ilangi, ai mai se isu isu e ngā le whanau i mata upo a lato waonga, ma le vave ai o fiso o ta inga. Peitai, e pei ona sa anua le minister fiso o ta inga i le malotele Senator Mitch Fifield, ua whaonga e nisi le internet le upenga ta wha ilangi i awala e tau wha mata uai, ma tau whai whai ma wha ta wemu uai i isi tangata. Ua to tele le whanau ua whaina ma ua pule nisi o lato wola ona o sa wanga i lunga o le internet.
We should all treat each other with respect online, that the ordinary norms and rules that apply in the physical world should also apply in the online world.
Senator Mitch Fifield, le minisita o fiso o ta inga i le malo tele. O isi a afianga, e ao fia i le taumai lei o le whanau, le taumai lei o le whanau, matu pulanga e tangata i lunga o le upenga ta wha ilangi. O le whapele i mea alofa, se so o male tau wana ue fei loai, mai uai i ni tūlanga la matia, ma whaina i nisi o le whana u. I le aonga tūlanga lua le Clifton Hill Primary School, wa o aoina tamaiti i le whaonga aina o le upenga ta wha ilangi i awala saonga le mū. O se tasi o tamaiti i le aonga o le li o Leo Buckle, se fuluma le tasi tau sanga le matua, maana i a whaalia.
The fact that there's everything on the internet, then there's not just all good things, but there's also all the bad things. So you just want to stick to the good things.
Ua iloa i se suesuenga o le lua se fuluma le lima pasene o tamaiti a onga, ua tau mawhai se isi tangata la te le maasani. E whaafe iloa i lea tamaititi i lungo le internet, lua se fuluma le lima pasene. Ai o le lua se fulu pasene, na afia i se whainga sa wā se isi tangata po onisi tamaiti i lunga o le upenga ta wha ilangi lea e whaingoina o le cyber bullying.
I haven't had any big things come up, but I've heard about other people who have had tough situations involving internet and bullying online and stuff. So personally I haven't, but I have heard of others.
Ua iei se komisina e leoleoina le saonga le mū o le whanau i lunga o le upenga ta wha ilangi, le Safety Commissioner, po o le E-Safety Commissioner o loo wha ulu i a Commissioner Julie Inman Grant. Na ia saunoa, e o o ileta i se lau wha se fulutangi, ma wha se a e taunu uatu i lona ofisa i aso ta itasi, ma ua ia wha utua ina kampani o loo pū lea vaenga o le internet, e feso o ta iei tangata, e pei o le Facebook, le Instagram, ma le WhatsApp, ma nisi. I lo lātou tiute, le Google, i lo lātou tiute e pui pui ai tangata o lo whaonga ina a lātou au onanga.
Their role should be doing risk assessments, knowing what's likely to go wrong, and then building the safety protections into the development process before they go to market, rather than retrofitting safety protections after the damage has been done.
Le E-Safety Commissioner, le tamaitai o Julie Inman Grant. E tūlai mai le reporti le nei, ma le Safe Internet Day, i le nei vai aso, ai ua moli ai Samoa se alii e au maui au se talia nei, i ni ana la fonga, so o na fai ei lunga o le social media, e fasino i le pāle mia o le malo tūtu o tasi o Samoa tui la epa, sa i le malia le ngoi. O le ansoana leila na li potia mai ei foi, ia ni la fonga fai fai. Ma le lafo o upu māsoa i lungo le Facebook, e se tasi foi e li i e au maui au se talia nei. E whaasanga foi, pe whaatatau foi, ma whaasino, i le pāle mia o le mālotu tō tasi o Samoa, tui la epasa i le malia le ngoi. E le whaailoa i nātu o la swafa, i lungo le whaasalalaunga le nei, a lau polo kalame i le ngangana Samoa le waia le si whaasalalau le SBS. O le reporti na wha maopopoina a Gareth Boreham o le SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.